1 2 1 2 nipo kadie hapa
mwana masasu no fundu ema ni kaza yo
Master Records the music lab
hey breathe ata iwe ni mangala ni gemuka apa tumba boy nomba no pepuka bamini ni chekera ya mafuta kachi masneso ya meno mafupa Bama funu ningenera ni matapo wae bama ningenera Bama funu ningenera ni matapo wae bama
ningenera
Ali flat for a summer ni jessa madoni na koma walengi la pesa You can kick me up and no stress Asininga tenze lukuli wa summer ni jessa They want us to me chase jaga zingene ma demon Nisiye monsa no gula po Simon Yo my friends imu kazi tipa sa kumoni Oma ni gaza pick up your pardon I got some crack kit monga cheni kufokano Maite ya swangene waziva ni pononano I forgot ingali nsoni ya mbuzi Wagai ukapuza za zipeza kushimuni Hey man ni gaza yo
Ni mangala ni gemuka Apa ntumba boy nomba no pepuka Bamini ni chekera ya mafuta Kachi masneso ya meno mafupa Bama funu ningenera Ni matapo wae bama ningenera Bama funu ningenera Ni matapo wae bama ningenera Mepini jealous iri mulimu Bamene niri na vomu magamba waini Muma funu nona saati Vintu vanga vikazi enda kobati Noni stapache kubaki Mwana mae muma ni kamba kumbari Ningala ningo kemu kamupe muda no pepuka Veni benda my friend kanjiwa ni tauka Situ yambo kauka apa yambo no fauka Nikangala ni mambela chapena kudauta Masenja fika ni shitambo na bouncer Fresh Ni mangala ni gemuka Apa ntumba boy nomba no pepuka Bamini ni chekera ya mafuta Kachi masneso ya meno mafupa Bama funu ningenera Ni matapo wae bama ningenera Bama funu ningenera Ni matapo wae bama ningenera Softy pali the boxer Na bonze mayufi ya saviola
Softy mwana masasu Mr. T.I. Mr. Ginapri Boss Lolo Mr. Brayo Yeah Right ya
Gig 90 Gas I see you Na wakateka
Exclusive from Hot Vibes